le bonga we tshwere nyu ari ba kene manyoro.
Shule ke tlala bontsha ba diga di dustbin, thuba dipale tsa diponenyana tse ra di ti. Ha tlhaga ka khona re bobile mo lefifi. What happened and who did it you won't even see. Ke ampulela manyora bona ke o shapa jwang. I like it aba tlala ba bona ke o trapa jwang. Mosamane ha o jamane skampo tsa water kwang. Where the money, where the guap, this ain't no water guy. Ke bo kini, yes. Tech, rago search, o setlhare sa lebotane rona re tlo lekgetlha. Ga re fetsa ka wena o tlo sala o le mosetlha. Tlhano la dipokoto sa le di lepelela. Batlamasane, loma re go pagolole tlamasane. Se ka batla ke letse jwa batla ga sa maramasane. Se ka bapaetsa o ka re wa isama ja o kgamasane. Ga ka tlela masepakanyang go tswara matla
pa. Sa morobi na ke kena ke betsa para mtlape ngwe mogote. Tshebi di ne mogote mo le go le molodi. Tshebi kele di tsotlhe tsotsi ga re go fote. O la metsi ao le madisana ke re go monate ne re tsela basadisana. Godile ke kgerisiwa ke maphati phati no di busa squint. Two fingers la butaku o tla utlwa ka bo blaka blaka blaka. What's up motherfuckers blaka blaka blaka. Batla zaka motherfuckers e ka e zaka. I got new. And we go blacka, blacka, blacka. What's up, motherfuckers? Blacka, blacka, blacka. But that's how come motherfuckers got new.
Ne kopa felo mpheto tsaka ke mo sebetsi mona kopa sa senya na kwaka o tla re ba sekele wa thuri wa ke traka wa kura wa taka tsore le pao pao ha ke ntsa kara tonte p number 3 sa masike go shebile bo ja pizza mo speech ma so di rekile ngani le ba ga ma shady fuckers o ja the highest grade with the ganja
vimba dino kwani di fili kwani di ratsame di jatsame bo utwa hi ke phunye hi when I utswa da na ke utswe hi straight from the underground digging for a pot of gold like bitches tripping on and pole who taking for them O's when I hit the fucking floor I come gun blazing through the door brought my 11 to your home this switch at the oven on no di lasere hotetse makelwana o kometse mochale more letse mokhuku tlokometse ke zaga 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 ho petutse ho le troko mo di office nyoko mo di committee ke go fa community ba rwesa morwalo buima ka moso ha ke senya tabolo re ya me criminal ke tla mo ketse di thoto ba ipotsa na re go ri ja ka ntene ke phanda zaga 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 zaga
ka guys zaga e ga nyu e ga